amadzambiri.com super vibe
zayesu saka kamisa munabatsidwa chisankho musankhe pakati pa moyo ndi imfa muvote langizo kombodi moyo musankhe zayesu saka kamisa analalikira evangelist Shadrack Wame dziko lonse mauko ati maliro sana siye malo mumvula m'matope thukuta losamba zayesu saka kamisa ndesindinanyamule tomato owola kuti mundimva chipichipi sindinatenge zonyowa mbatatesi kuti ndikhale ndi phuma ndanyamula chisankho cha moyo ndi imfa mukaukana moyowo sindikakamiza zayesu sakakamiza kuopsa kwa nkhawa amathana nako yesu kuopsa kwa nthenda amathana nako mbuye kunyamata ndi usungwana ngwachabe komabe musanyengeke mulungu sanyozeka zayesu sakakamiza ndesindinanyamule nsomba zoduma kuti ndikhale ndi phuma sindinatenge nyama yadzana kuti ndikhale ndi befu ndakubweretserani njira choonadi ndi moyo mukayikana sindikakamira zayesu sakakamiza olema ndi othodwa mulipo apa Mateyu 11:28 akuyitanani wonse wantendere mwayima pati zayesu sakakamiza ndesindinabwere ndi malonjezo onga andale aku Malawi olonjeza golide naperenga dongo tabwera ndi malonjezo aufumu wa muirayira swi mukawakana sitikukana kukana zayesu sakakamiza
www.amadzambiri.com